baby boy. Oh na 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 na.
Ghost the baddest
thing. Wakisema ni filter. Watumie tunao pendeze nituwaone. Kwa ni shepu linajificha. Mama linajificha. Na wakisema ni picha, wakapigi tunao waposti mitandaoni. Mana wanasema sana unapendeza gatusoni. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda.
Sound Jeff. Painless, I don't give a damn, I don't care, let them talk. Moyo mekupenda ivo ivo. Hata wakisema huna vaki kwa doro. Who cares, I love you. Kama tatizo ni makeup, ongeza na wonja. Vile tuendo fondo, wapate vibe. Mina chojua wecho peda uo. Wakisema ni mkorogo wejo mwagie. Mabubu I love you. Roho yangu wasifanye uko. Sita, I don't care that we seven na tisha. Mama sita uo, moyo wangu kwako mefi. Wakisema ni filter, watumie tunao. Wapendeze tuwaone, shepu linajificha. Mama, ay, ay, ay.
Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Tena wanaona wivu, tena wanaona vibaya.